More amazing jams on ZambianJams.com.
Very elevated TK to me Dina Mafia Queen Diva Tipoa
and Beats Music.
Watilapo simenti ya kosa che, I think it is now over vabosa le. Unga choke chepa news vaku ocha he. Maybe my love is not enough, let me forge ahead. Stinga zitambana monga ma TV. Kuyambana yambana lyoze ma BB. Last time you wanted to ban me nga city, I think ya koda teti weze mufriji. Lelo ni I'll kill you, Milo I will sue you. I almost knew the police na koti through you. Cindy in a perfect partner but I'm truthful. It's better we divorce, our love is not fruitful. Beni na kuziva weze mungeri. Bazanga timwa kwa tila na eri. Manja tipontela na kuseli. Monyumba mwangala vene piki na makaveli.
Ichi kondi cha kweba na deire.
Awa sichi za sevenza.
Ichi kondi cha donsa donsa na deire.
Isi beta tisiyane.
Awa jione kama unga na kupatikiza. Kutine undi kondi baby and I.
Nda fiat is like a bayana.
Awe usakani paise na bipine. Awe usakani paise na bipine. Nisaku name na lemba nawe. Ine na lemba nawe. Awe boy.
The devil, you know, I'm a consequence of your own actions. Baby, you reap what you sow. Sitting up present, how we manje. What is said is said and done. A papeneta fika manje. There is no turning back. No, no.
Beni na kuziva weze mungeri. Bazanga timwa kwa tila na eri. Manja tipontela na kuseli. Monyumba mwangala vene piki na makaveli.
Ichichi kondi cha kweba na deire. Ichichi kondi cha donsa donsa na deire.
Awe jione kamonga ni maku kakamiza. Kuti unikonde baby and I.
Awe usaka ni paise na bipine. Awe usaka ni paise na bipine. Nisaku name na lemba nawe. Ine na lemba nawe. Awe boy.
It's Polly G on the beat, boy.